σαλάνε. Μαμά μήνα να βε, σοφά σαλάνε.
Show. Olake, don't anele, don't fanele, yingoako. Mirayo ke, intliziyo, ukhethe mina thando lakho. Mirayo ke, intliziyo, ukhethe mina thando lakho.
bagini manje zongiphinda phela manje sengizwile uwangithanda phela impili yaqhube noma ungekho wakuna sengizwile ke mina angisafuni impilo enyama awaphela nawa angiyakuthola ithuba kimi manje zongiphinda phela manje sengizwile uwangithanda phela impili yaqhube noma ungekho wakuna sengizwile ke mina angisafuni impilo enyama awaphela nawa amandla.
Don't do it, and do the love. Don't do the love. Hello, don't do the love.
Thank you. Umangi memes, enu ya sabe, umangi memes,
fana ehlala ngishisimbe sami yela nabatha labakhanyise wonke engiyiko waqedwa masonweni bahlelwa masonweni lo musathane